ZWAP.com.
Voice around it.
Hey, boy.
Ayana lofa, ayana doni, ayana. Ayana tonsa, ayana mnyonge, ayana. Siri kwa kifuani, yanaumiza mapenzi. Wajuzi wa kuyajua ndani wanamwaga machozi. Kumaliza albadili uongo, kuisaga mizizi uongo. Pweza vumbi la mkongo, yote kumnogesha uongo, yeah. Kachwa mwenye mapesa, hivya na nini mapenzi. Unapendwa girl from etoswa, hivya na nini mapenzi. Ugomvi visa visa, hivya na nini mapenzi. Onaya na tuendesha, hivya na nini. Ayayayaya, oh na na na. Mapenzi, 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 mapenzi. Kimpa gari nyumba utetwa danga, mabwana zake atawaunga. Mibado napata woga, yeah. Hayana o fundi kwa kitanda, utamaliza misamba. Mibado nashindwa yaelewa, haya. Nini ufanya takubembeleza so kweli. Kama uko moyo natakueleleza utafeli, yeah, yeah, yeah. Kachwa mwenye mapesa, hivya na nini mapenzi. Unapendwa girl from etoswa, hivya na nini mapenzi. Ugomvi visa visa, hivya na nini mapenzi. Onaya na tuendesha, hivya na nini. Ayaya, oh na na na. Mapenzi, 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 mapenzi.